If I hurt you, I'm sorry, sorry, oh, oh. If I hurt you, I'm sorry, oh, oh.
Brian Beats
Flash Love Guno mtima simanyina kwa kuwa Yada basaja wanja watufu wabula Biba subi zangala vekula Biba kwata neba samu mkuba Tewa nichikoze for sure Buhulira kwechavu kola biongkola Nimukulwe chimalanja kukuma kati Kubanja ule mpafuku jambula Tusimanyina cha wakola Nagiza kawalala na imi alema Mfuvi nyokwa kubako manye kwe chavo chite Zuku kamwenda gandebuza Wakukweka uye kulio kwa soka Mbulilwenda vanipio katobu chonze mbunye Mekwana change mbulo kuche kweka Magame chantino waginda Abazada wali bakwangade Magame chantino waginda If I hurt you I'm sorry, sorry, oh Magame chantino waginda If I hurt you, I'm sorry, chibubu Magame chantino waginda Bulu tikeluma, oh, panangeluma Nadala, nakwea gala likono laini Ngana yetanyiga, wani ngambi Nakusome chino wachiri, okubera murusirika Ndaba mulala kustetasio Watimba timba nezi kapshoni If I hurt you, I'm sorry, sorry, oh, oh. If I hurt you, I'm sorry, chibubu Tudamu zenawe, muno mtima kubikoye No one is perfect, oh Zena manjina kuwela nawe Mekwana change mbulo kuche kweka Magame chantino wakenda Abazada wali bakwangade Magame chantino wakenda If I hurt you, I'm sorry, sorry, oh Magame chantino wakenda If I hurt you, I'm sorry, chibubu Magame chantino wakenda Tusima njina cha wakola Nagiza kawalala na imi alema Mfuvinyo kwa kubako manye kwe chavo chite Zuku kamwenda gandebuza Wakukweka uye kulio kwa soka Mbulilwenda wadipio katobu chonze mbunye Kwa lingo kusaga Emyezi nijifuko mwaka Mwana kwe wachuka Nae kangume Katoka ngeno kakumbuza Kagame chantino wagenda Mbulisi mulabuga Nawaza kwa kumiene Sijukira nti wagenda Mekwana change mbulo kuche kweka Magame chantino wagenda Abazada wali bakwangade Magame chantino wagenda If I hurt you I'm sorry, sorry, oh Magame chantino wagenda If I hurt you, I'm sorry, chibubu Magame chantino wagenda
Gerald Music
Magame chantino wagenda